I am grateful.
Wewe ndiwe tumaini la kweli.